Ladies and gentlemen. My name is Mozo. Aka Alfonso.
100% music.
Woo! Program yari shikwa kale kulanda kopoza venge diet.
Zanimusicblog.co.
Areto ni kulizi white sun. Mwila imona wa mzinga man.
Mzinga man.
Areto ni kulizi white sun. Mwila imona wa mzinga man.
Mzinga man.
Are mona kwa timu hariko sada. Mano vaccine ni nebo te kuwata. Nare mona kwa timu hariko sada. Man of action in neighbor to Kuwata. Karimu na kwa tumwari kusata.
Mwari kusata.
Pamze. Karimu na kwa tumwari kusata. Man of action in neighbor. Areto ni pulizi waiche sana.
Kuwata.
Mila imona wa mzinga man. Areton police white sun. Mwila imona wa mzinga man.
Mzinga man.
Mayala narishi mecho upile lino kulobela mulipu. Because beauty yobe ya vela mamulipu. Sijile lila febu ino taile shita skipu. Jina dance mumesha bibengi vatipu. English people don't like English food. Defend pinga tayikulu warika bipi good. Simfin saina tayiburu wa muma udu. HBK mkuyipande kupomu judu. I respect booze kwa tini doho. Jehova tetale keba nchisarile kudoho. Ewesike music ya Alfonso te kumyabo. MC wao yo walanda mfya kumyabo. N.O.A. answer Mpela wa mfaya Olo kabiyo kofumi ya pensala. Bikini muzo masaka Bashala QS mboya na meo na pala. Arabi yute kutube kwa tinine. SMK pepelo coordinate file. Tinga na umfe pepo kunwa ikono tine. Yukenga chalo champepo neka subanine. Visa te ikala mbo kuchila zari. www.com temani. Exifyari pusana sana na wai. Chali ngilo kubo wapa zeni.
Areto ni pulizi waiche zani. Mwila imona wa mzinga man.
Mzinga man.
Areto ni pulizi waiche sana. Mwila imona wa mzinga man.
Mzinga man.
Mwila imona wa
mzinga man. I think someone minister IMK Africa pandemic. I hear that
IMK pandemic.
Mwila kula mwini fifine foyaba. Ukula nda kuposa fenshi tapantu yari shirikwa akale
Africa 100% music.